pane bwebe mu obulamu bwakiseera tulifame kugwawo osale kifino lumam bozikiro zikira lumu obulamu bwakiseera tulifame kugwawo situka nonywamu ecupa ne bwebe mu obulamu bwakiseera tulifame kugwawo olwaleero lwakusanyuka tetulina stress ifete twebaka landiro odyo nyamba tokuba esimu njijeko tonsumbuwa waita jiro nyongeremu vaibu mpulire bulamu nebali jiro wongeremu
tulifame kugwawo
norecho kale ofachi gwatari muwere funa yakagoye onsale kotego yonsasule situka nonywamu ecupa nebwebemu obulamu bwakiseera tulifame kugwawo osabe kifino lumamu bozikiro zikira lumamu.